Small God. Wow.
Kenny, come here. Se munye bia mumbwano, se bwano amunswano. Yeso jani ngumamu, hitina ye debano. Se munye bia mumbwano. Yemahanye kusu, hitine be mahanye kusu. Ahaye kusu, yemahanye kusu.
Oh my,
ahaye kusu, hey.
Yeah. The good thing kus guapu, wena kujaga na heshima. Na mabarafu ila nkiwasha moto, hakuna mtu kuja kuzima. Huzi to hakuna mtu kupima, upako ni wafufu na uzima. Sio nzio manyengau, tunangoja uzime, tukusike bado kwa kumzima. Sikiza, huu moto wafati, na kama kifata basi mbelo takuta kiza. Mambo ya feza natumia mimi, chajabu wena kuchukiza. Muda wa bills na chezea cuts, na sichanje na tumbukiza. Wanda sika guvu za giza, na kimbiza na najikimbiza.
Semunye bia mumbwano, sebwano wa munsano. Semunye bia mumbwano, sebwano wa munsano. Yeso jani ngumamu, hitina ye debano. Semunye bia mumbwano, mumbwano. Yemahanye kusu,
ahaye kusu.
Hitine bema haye kusu,
ahaye kusu, yemahanye kusu.
Pusha, give me the kusha, man who deal and I the bomb. Go around and tell them one by one, say we are coming. Where we come from, we don't give up, so we ain't gonna stop, allow our life. One man, so me chain gang, that be why they call me king, they can't control me. I didn't come here to play, whether we no shine, man for deal. See, I share, nobody can stop, green light, not so green, which I cry, you became. Cause it's time to go to my guy, let's bend it all, now you're fine, come, let's hit the whole place. Now, kumo.
Jesus, na watu nyumangu kushia kipata so kesa. Ato kibatika kutuona wote tumeponda na pamba nye pesa. Haujui chuchote kusu hasu zangu na kikana jijaza guess. Hacha ni chwani na mbele mana Tanzania ni bato nye pesa nye pesa. Mini mtukufu sana, domana Mungu ananibariki sana. Nilipofikia napata chuchote kama nipo na small god Ghana. Watoto upimi umziki, na kukimbizana hatupo mziki. YL Quake conflict boozy in this bitches bitch.
Semunye bia mumbwano, sebwano amunswano. Semunye bia mumbwano, sebwano amunswano. Yeso jani ngumamu, hitina ye debano. Semunye bia mumbwano, mumbwano.
Yemahanye kusu, ahaye kusu. Hitine bema haye kusu, ahaye kusu. Yemahanye kusu, ahaye kusu.